Baba, mama, kaka, dada, anti, uncle, mamanzi, mabeste, wanati, maproducer, kila mtu wanashuku vile mchini riko huwa huyu ndugu mengia Nairobi na musamba kwa miji kama Nakuru na Kuduru. Ubongo si uongo kupendwa na kila mtu kama lebo ya fumu na fikiri. Labda ni vile na bagaza wafanya mwataka kuni hana kuniweka nyuma ya kanta kuni vukisha mpaka Tanzania na isipowezekana Somalia ama Uganda. Lakini hai, tawezekana vile na bamba ni kama stima na maji ikishikana. Tawezekana vile na bamba ni kama stima na maji ikishikana. Tawezekana vile na bamba ni kama stima. Tawezekana vile ikishikana danger. Kila wakati natema wanapenda, wanasema tuangushie tena. Mr. Number One Rap Contender. Niliona mahali pa kupita nikapenya. Sasa December to December nitaendelea kuwaletea chapter baada ya chapter ya huyu kijana naye pepea. Ni Isa, pewa mbili kwenye kichwa, liwiko tang twister da Mr. K.I. Swahili nani yuko na shida na nini? Ni Sizo, matatizo. Ni Isa, pewa mbili kwenye kichwa, liwiko tang twister da Mr. K.I. Swahili nani yuko na shida na nini? Ni Sizo. Kwa hivyo flow kitaka pole pole kifuatiwa na haraka au vice versa, kaka au dada, uliza na sita sita kukuangushia flow inayofanya kichwa kwenda mbele na nyuma ikionyesha mishipa. Na Mr. E dash pewa cash mnati, pewa mbili kwa kitambi. Nachukia wanaonichukia vile nachukia kufanya dhambi, basi na wa ignore na kufanya vile nafanya kwa amani. Better yet kama wimbo wa Shaggy, nice and lucky, kijia pesa zangu naleta ukali. Zama nilikuwa si mix business na pleasure, well guess what, bado sisi changani. Samahani nimesahau kukwambia hisi ya kukusaidia kupati. Isa, your rock flows utafikiri na za Jay-Z wamekuja Kenya, ama Tupac na Biggie wame resurrect tena. Ni Isa, pewa mbili kwenye kichwa, liwiko tang twister da Mr. K.I. Swahili nani yuko na shida na mimi? Isizo, matatizo. Ni Isa, pewa mbili kwenye kichwa, liwiko tang twister da Mr. K.I.
DJ Leather, Spin Maestro.
Kuna kijana moja toka Saudi, kijana mwenye lebo kama Nike. Muna akishika Mike, mikono juu ya hewa kama kite. Kama safari hatari na gari, kama toma hatari with the honey. Kama wewe si asista kitani, kama sija kutaja samahani. Nimbo utaisha bado kuna wakati, kama bado hujajua jina. Nani mwenye rhyme tamu kama tika? Nani mwenye kupiga Mike tisa? Nani mwingine isipokuwa Isa? Jesus nikishika, mamanzi wanawika. Kwa Mike hata sita. Kisha ni yangu she rhymes kidati, ma MC amna bahati. Isa yu hatari, rhymes kali juu ya mali halali hi-fi. Nimeshika sita achilia, mpaka wakati zenyu zitafifia. Nipeni mangiri sitaki mamia, sitaki shetani nipeni malkia. Ni mwanamke kama wewe mbona waringa? Ni mwanamume kama mimi mbona wamnyima? Ama ni sababu rap bila Isa? Ni kama kiss bila modo ni bwika. Weka sahani juu ya meza ogopa, cheki vile MC wanasorora. Mimi niweke mike chini watangoja, kama nikuroga Isa mchawi namba moja. Lakini ngoja, why do you really wanna punch inside? I wanna know, I really wanna know like Joe. And then I wanna flow like Joe. Give me my dough, I really want my dough like Joe. Ni all this, ni aji, sasa, mambo, cheza na Isa mchezo kando. Huno mwanzo mambo bado, kisha ni yangu she rhymes kidati, ma MC amna bahati. Isa yu hatari, rhymes kali hi-fi. I'm Junior Ronnie South Sea. Malin Mariam Reshma aka Belinda Sandrangari in St. Mary's. Anva Judy in Valley Road. Imona kibibi popote matulia. Macheni julikane pirates wamefika. Nakalfaiz na pamia pesa nimepata. Bila shaka kesho kagomba katanasa. Rayo, Jono, Tony na Saidi. Kenya zima album na waahidi. Kwa mimi decision kama hiyo na wachia nyinyi. Capital Nation kiss kila station. Clubhouse to JK's every section. This one's for you to help you cause cause tension jo
every second jo every session jo vitisho za pesa ndali kukupata jo mapanzi mama mimi ni wanasa jo
Ishi, maisha nayo ishi, haya ni kubali Ami tishi tishi, ami baba ishi Maisha nayo ishi, haya ni kubali
DJ Leonard, DJ Leonard
Nasafiri kwenye barabara ya maisha bila kutaka Sayo yote naweza pata pancha Kwa hivyo naendesha gari yangu pole pole sana Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa Asante baba kwa kunisaidia kujua Ukiotesha mazuri mazuri utakuna Tangu siku yangu ya kuzaliwa mpaka siku hii tumefika Hakuna mtu wange waifikiria sifa za Isa Yule kijana liye kwa kikaa jobless kona Kisaga gomba ijapokuwa amesoma Angekuwa kisikizwa kwa redi Matamshi kukubaliwa na kila masikio Kucheza kuku dansa uchakacha ndiyo matokeo Leo ni leo Nikilegea chakwa mkita pepea si mimi Ni maisha ni nayo ishi Hamni tishi hamni baba ishi
Hamni tishi tishi Hamni tishi tishi Hamni baba ishi Maisha nayo ishi Haya ni kubali Hamni tishi tishi Hamni baba ishi, maisha nayo ishi, haya ni kubali
Niliambiwa kidole kimoja kiwezi uachawa Ndege hawezi kupaa bila mabawa Bila nyinyi singefika hapa Bila mpira utacheza aje game ya kandanda Asanteni kwa kunipa moto wa kuandika Asanteni wakati wa vita kunisimamia Asanteni kwa kuwika Mtu akimshika, ametushika Na hiyo ni shida Pirates mpaka kufa Na singependa kukufa bila nyinyi kujua Mimi si mimi bila nyinyi Na nyinyi ndio maisha ninayoishi Ndo sababu hawanitishi
Hamni tishi, hamni baba ishi Maisha nayo ishi, haya kubali mimi Hamni tishi, hamni baba ishi Maisha nayo ishi, haya kubali mimi
DJ Leather, Nijo
Nimefika Ongeza volume na ukaribie speaker ya tatunia Kina mtu alie nisaidia Kutoko kopa DJs baka in the booth DJs Walio call presenter na kumambia replay Hiyo ngoma imetubamba asanta Ndiyo sababu polisi Ma MC Ma adui Hii industry Hawa ni tishi Hawa ni babaishi Maisha ni nayo ishi Haya ni kubali
Hawa ni tishi tishi Hawa ni babaishi Maisha nayo ishi
She's got the mix running, blending smooth like no other. In the mix, in the mix.
Nina mapeste na niagare
Sare
Mazikitu lazima ahanywe
Sare
Nagomba leo lazima kanase
Sare
Kachombwe
Sare
Kamame
Sare
Kisha baba lazima katemwe
Sare
Kisha lale lazima pakatwe
Sare
Itanani nyumbani atamae
Sare
Akadwe
Sare
Mahanywe
Sare
Nina ndukuza Kanya gari yama Mamazi hamsini Tutafika lini Guaranteed leo tunawaingia kusini Chini kwa chini Juu kwa juu Nina ndukuza
DJ Leather
gari yama Nina ndukuza Kanya gari yama Mamazi hamsini Tutafika lini Guaranteed leo tunawaingia kusini Chini kwa chini
Tene kwa tene
Nina ndukuza Kanya gari yama Mamazi hamsini Tutafika lini Guaranteed leo tunawaingia kusini Chini kwa chini Juu kwa juu Side to side till I see what's inside Girl it's no lie The way you shake your behind I'm about to lose my mind Pick up the remote and rewind To my car please jump inside For my friends I'll show you where we can hide In the midst of the pirates you can have Anything you want
Sare
We got it from the back to the front
Sare
Nina mabeste na niagare
Sare
Mazikitu lazima ahanywe
Sare
Nagomba leo lazima kanase
Sare
Kachombwe
Sare
Kamame
Sare
Kisha baba lazima katemwe
Sare
Kisha lale lazima pakatwe
Sare
Itanani nyumbani atamae
Sare
Akadwe
Sare
Mahanywe Simsale Kijana mewangushia trust Kaza za kuwasaidia kupate Ni nane
hajui rap bila isa ni kama sigara bila nare. Base nifungulie njia nipate kutiririka kama bia ya pista, nipe futi sita nipate kuwaburudisha. Hinia kila mmoja amekuwa kingojea flow ya Kiswahili, kila mnati tayari kuamka na kubao skidati kuingia flow katikati kugonga wadi bila kuambia samahani. Ala waleta bala akiocha my guy, kumbe ya just another fala. Ipi rafiki sahili lakini mabeseni nao tebea nao wame cheesy, wala samaki na ndizi baada ya cheesy. Nipe wakati kidogo na utawaona kwa TV, internet sites all over the PC, wakihang na mamanzi ijapo kwa wanati wamedress kama babi, vinywaji ni bad.
DJ play for them. Kama ham to do we go on smoothbrothers.com. Manga wamie kuchizi sisi hatulini rom. Tumefika, tuta change game. My MCs watatanga nyikiwa Lunga, samu kama maswali mamanzi wanauliza. Na sisi ni kama nani unatikuwa nima. Kama pesa ama deni tunawalipa, kama chakula tunawalisha mpaka washiba. Kisha wakisha maliza ni vijuno twashika na kukatika kabisa. Tunawafungua kama gangsta tuza pills na tunawapa luga mpaka wanasintia. Na nyumbani ndiyo tunamalizia, fungeni milango tumeshaingia.
Coast to coast kisumu tumomasa, kwa kilo tatu za bomba na mzanasa. Down to town Nairobi tunamanga, kwishe shamba kahabu na manga.
Enya mabeshte wanati, mabeshte mababi, mabeshte kila mahali. Mko tayari, Wikeni, Ina madada wenye ganda, madada wenye figa, madada kama tumewashika, hebu wika.
DJ Leather,
Wikeni, Achemsha bongo, Wikeni,
nyatarika ule ugonjwa kutoka Kongo, Ebola. Tamu ni hook up na ogopa, bado ma MC wana sorora. Ile na stop na kudrop hizi ngoma. Usishike maiki kama hujiwezi, imenichukua mimi miaka na miezi. Kwa mtaa nikipiga matembezi, nikijimbia watu wakifikiri nimekweki. Nikaangusha kitu ambacho si feki. Kitu echa, kila mtu yapenda. Kitu echa, kila speaker ya cheza. Kitu echa, yawa nao ni hisi. Mimi, Mr. K.I. Swahili, the E-S-I-R, the Mr. L-Y-R-I-S-E-A-L-L, Twister. Sina mingi ya kusema gemu ya jipa. Nini ya mabeshte wanati, mabeshte mababi, mabeshte kila mahali. Tuko tayari, eh, ikeni, eh. Ina madada wenye danda, madada wenye figa. Mashizane kama tumechashika, hebu wika.
Leo, leo, ikeni.
Imefika weekend imegia, lazima nitashangilia. Tomo kifika nyumbani pigia simu ruda na rukia. Tamika Mona Lisa usisahau tina pia. Kuja na pesa za kutosha kabla huja nipitia. Jua pirates wapenda mangiri simamia. Kiswahili na wakilisha. Mamanzi na fagia kiroga klaba joni from the front terebia. Bringing down the house no matter how so the pillar. Kwa sababu
leo ni leo, asema ekisho ni muongo. Mazi nipe mkono, tembea na michaza na mile warudi nyumbani bila kiuno. Acha nikupe mfano, leo ni leo. Asema kesho ni muongo, mazi nipe mkono. Tembea na michaza na mile warudi nyumbani bila kiuno. Acha nikupe mfano, leo, leo, leo. Asema kesho
kushika ngependo karibia speaker, ongeza volume kama uko ndani ya club, iwe mamba kani pavement au club yoyote. Mwambie DJ akupe scratch mbili, na kama yauliza kwa nini, mwambie hivi.
Yeah, wait, ba
DJ Leather,
DJ Leather,
are you ready for this?
Tayari lakini
goes out to all your players.
Hivi tukusahau majijua
something going with lost in your way, hey to you.
Unipati mimi chakula jioni, unipati mimi chakula.
chakula subuhi. Nina wapa wapa muziki, lakini vile na wapa hamuni hisi. Basi inanibidi niki wapa muziki, ni wape muziki hivi. Nina wapa wapa muziki, lakini vile na wapa hamuni hisi. Basi inanibidi niki wapa muziki, ni wape muziki.
Sikika. Hey yo mister, are you a member? Hey yo sister, wewe yeye, yeye wewe, vice versa, vile wataka.
Mr. Brother, wacha kuzuba, ukisleki hautapata.
Fungua macho, flow ni yako, cheza wimbo kama ni wako, cheza wimbo kama ni wako, sababu huu wimbo ni wako.
Iza, hatucheki na watu,
Nameless, hatucheki na watu,
ma MC, hatucheki na watu,
Ogopa, hatucheki na watu. Unahisi hizi flow za Afrika, ha, ha. Unahisi kama una katika, ha, ha. Can you feel this front to the rear, ha, ha. Can you feel this up in here? Boom, boom, ba. Boom, 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 ba. Boom, boom, ba. Kukika, kika na hingoma. Just be cool as a cucumber.
There's another one. I hate like the other one. Only better than the other one. Oh, go, pa, please, let's get it done. South Seas Finals.
Ma MC nimekuja tena kuwatinga, na Kiswahili ndio ninawakilisha.
Hii ni vita
yakifanyika, yanafanyika unapokaribia speaker, na uhisi kama heaven umefika, kwa sababu ya hino kolabo mpya.
Uncle Joe
Isa, aha, Bipi, Keira, Toaleta. Kila mwaka tunamoto kwa mia huwaka, itabaki imeacha kila mdia mshanga.
Umwaka, kakilo za goma tutabamba.
Drop first, spill a lust. Where's the cool place? The crowd first. I'm murdering you now. They came first. Niggas spit verses. Come up, molasses. Sweating in tune. Come up, in the mic. And my spit fire like a dragon. So don't touch them. This is the right anthem for the Ruby Bandit. Yo, Nakama Wele Wewa Tua Wai Benda. I'm the number one super rank contender. Nikki and the co level still family. Oh, go for one, Bama one, Danza Link. It's a big pin, tough title link. K-Rub, no doubt, be a lumber link. So watch out, let us bumba now. Then till the early morning, we be party time. Bumba,
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 bumba.
Say,
I'm gonna go to the hospital.